Fresh Out from NigerRemix.com.
Hayabo!
Let's go.
ahlalela ngithi bo abanyisi esikhupha mfana bethi bathi sadilela ubheke masingena bathi sadlalela ehlalela bathi sadlalela ehlalela bathi sadlalela ubheke kulesikhupha bathi sasidlalela ngiphethe nanesizwe mfana sadlalela ehlalela bathi sadlalela ahlalela.
Fresh out from NigerRemix.com.